maji ya roho chafu. Wasunge kando hapa ni kudensi.
Boze.
Ingia kwenye sakafu. Tafuta wako leo ni kudensi.
Pendo mugongo. Pendo mugongo. Pendo mugongo. Pendo mugongo.
Baby dance ukipinda mugongo. Dance kama chiba katupa magongo. Hey. Dance kwenye beat ya kimambo.
Dance mamiyo ni kama unacheza kegosho.
Mi niko vibaya baby. Kama kali meshusha keji.
Mio ni narita ya didi. Mkutu ni mushi ni shazima fegi. Baby dance hallelujah.
Jo katikati dance kakololo.
Iyo kote kama uwa. Leo wiliposo tiso kwa natesa.
Kama tia roho chafu. Ingia kwenye sakafu. Na mtu wako leo ni kudensi.
Bendo mugongo. Bendo mugongo. Bendo mugongo. Bendo mugongo.
Pinduka leo kuna lipuka. Watu juu ya furniture. I can see you looking at me. Indica pia kuna sativa. Sura ya malaika. Won't you back it up on me. Mali safi and the chain. Anything she wants tonight on me. Call me daddy, say my name. Now kinipa leo nitasafisha. Kama tsunami. Tumekuja wengi ni kasi ni army. Been a good boy kutoka zamani. So generation we run the city, yeah.
Kama tia roho chafu. Wasuke kando hapa ni kudensi.